kunja kabisa kama kambare. Nashinda kabisa sitaki sare. Hakuna kunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare.
Here's another one. Here's another one. Here's another one. Here's another one.
Nini ukiniona unakosa fura? Ziache kona kona, kwa nini ujipe kara? Mama, mimi najua unachotaka we, unachowazaga, hata mimi napitiaga. Ila tunajikaza ye, na siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako naona loneliness. Bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako kuna loneliness. Najua kuna vingi we usemi.
Mwangu mimi sombaya.
Atomi.
Mwangu mimi sombaya.
Atomi.
Mwangu mimi sombaya. Nieleze.
Endapo tani miss just call me.
Mwangu mimi sombaya.
Nipigie.
Mwangu mimi sombaya.
Mama uniambie.
Mwangu mimi sombaya.
Kuna mazuri mengi umefanya, sikutangaza ubaya. Kuna mazuri mengi nimefanya, sitokusemea ubaya. Please let me know.
Nijua kweli sio maigizo, maigizo.
Let me know. Labda we misi na tatizo, tatizo. Siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako nona loneliness. Siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Kuna kataza, taza. Na umwa kunyamaza, maza. Bora usemi unachowaza, waza.
Unajua mama.